Sadiki wahe
DJ B
ina raha yake mzigo kwa tenga kifacho mtu cha
The Spin Doctor
nikatwa genga umatemate naji nyenga nyenga mao 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 tate huwaga sioni ninafya ipanda milima ulimi sikioni mwili wote wanzizima mwenzenu sioni macho mawili yote sina tunanza jikoni baka varanda ni twalindima
yama yama yana 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 yana
yana yana yana yana
yana yana
ni kubwa
yana yana
zito
yana yana yana
DJ B The Spin Doctor www.djb.co.ke
Tungeza liwa zamani ningesema penzi togwa tulinywe kibarazani tukitafuna maboga nimekipanda uwani kipustani cha uyoga tukishiba biliani baby tule mboga mboga Sasa polisi wani, nikikosa nikamate wewe Makama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe Penzi chupa la balimi, tuligide bebe ya dikulewe Vindenge showe vya nini, kifarango ni bebewe mwewe Huwaga sioni, ninafya ipanda milima Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina Tunanza jikoni, baka varanda ni twalindi
Yama, yama, yama,
yama, yama,
yama,
yama, yama,
yama,
yama,
yama,
yama, yama,
yama,
yama,
yama,
yama,
yama,
yama,
yama, yama, yama, yama, Bija kuja kuaribu
Aya twende taratibu
Aye, amekuja kuaribu
In the spin doctor mtu mbada usiubana
Nimekuja leo kwa sababu ya kuna nami Nitanipenda weso heartbreaker Nipo radhi Ata unidanganye, ndanganye sawa Nimejitole ni kuketula Japo na juoso laisi la sumbaya Nipo radhi Ata unidanganye, ntasema sawa So baby tuende lockdown Mfuko nina mavumba ila sina somebody Ata kinywaji nisha nunua Tuende Put on your makeup Upendeze leo hatutazima
Aya twende taratibu Taratibu
Taratibu Bija kuja kuaribu Aya twende taratibu 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 Sija kuja kuaribu
Yo, taratibu dogo dogo pesi yangu ni ya kibabu Papa fadhela minta kufunza adabu Weo kama life, kwanza masaza kafyu Kiona beste yako, mino gopa mtani amu Right, left, tunaifanya kisalsa Street kwa your dress, ndo inafanya na kutaka Mana pink, so naifanya for the culture Oda kile unataka na yo bili lepe hapa Black fine ting, na unasteka viking Leta foto ima sasi die jean Chafua sheets after this to dry clean Now you're rocking with the best boy scene
Aya twende taratibu 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 Sija kuja kuaribu Aya twende taratibu 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 Sija kuja kuaribu
Pole pole taratibu don't force it So fly ni kauko na miakopi Pole pole taratibu don't force it Kile buna fanya kuwa shua wata kopi
Fanya kama unataka kama utaki Na ukipenda utamu wa mishikaki Taratibu taratibu
Mapenzi Hainanga hobi unajikuta umependa baka yule hobi Mapenzi Hainanga hobi unakuta umependa
kui kabila maeneo mama. Unatoka roka ama unatoka runa mama.
Ukose upate, don't you worry. Atakupa mwenyezi.
Ukose upate, don't you worry. Atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love by anyone. And I mean anyone. Unaweza fall in love by anyone. And I mean anyone.
Mtoto wa madhare ame fall in love. Ame fall in love. Kapoi kasalame ame fall in love. Kame fall in love.
Kasitana kanyeri kame fall in love.
Kata maji, muna jifanya musa. Na nusa watu hii, muliomba nani ruhusa. Kipu kusa. This time tulibeba jovi. Sinorende hatuta hata za home.
Ni manga, napenda life. Napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white. Ni kame die, ako majingri mangwai. Na bia light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Kata maji na sambuka. Nikiple kina zinduka. Shitani amepanda jini mkata kamba. Serikali napindua. Mindo kiboko yao. Wakisleki tunapita nao. Tena haina kuchao.
Yani baby wendu mama yao.
Afane pita ndani. Yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kipapi. We enjoy the party. Napiga shere. Yani mpaka kuche. Napiga shere. Yani mpaka kuche.
Mimanga, napenda life. Napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white. Ni kame die, ako majingri mangwai. Na bia light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Kata maji, you can't bogo me. Gidi gidi maji maji can't goro me. Dobo dobo kumguza chobo. Ashaskize utamu adi kwa kisogo. Kata maji ni sheria. But mbona sona mix kwa nyagi. Ndani ya changa fadhamo. Unakataje maji na ujadishi. Fisi mimi black kide miako mina dishi. Nakani vegetarian bado atakula njuti. Nkiwa depend depend sina depend depend. Buzz kibao saita vidi umenikunyo. Naka uja tutisi ita vidi umejichunyo.
Ni manga napenda life. Napenda dema na jitai. Ati amefai. Kama ni luku piga white. Ni kame die. Ako majingi mangwai. Na bia light. Kata maji ni sheria. Kera inama chukumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Pengtinga meni siti kamote. Mbele watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge. Dodge sahani, dodge. Epa, dodge vikombe, dodge. Mboch, itama soja. Pengtinga nataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babe supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting a many city kamote.
You know what time it is.
Fashion Nova, bado kakiva kitenge kana pendeza. Ah, kana pendeza. Toto stingo zake ni noma noma. Noma noma. Figa yake ndani ya dire na wapa homa. Ah, ina wapa homa. Esima baby is a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend you over. Ah, bend you over. Esima baby is a fashionista. Fashionista. Nikiwa na game over. Ah, game over. Oh, I love the way you break it. Break it and pose. Oh, baby, break it. Break it and pose. Oh, I love the way you break it. Break it and whine. Ah, my baby, you fine. I love the way you break it. Break it and pose. Oh, baby, break it. Break it and pose. Oh, I love the way you break it. Break it and whine. Ah, my baby, you fine. I feel okay, cause I got my guitar. You went to a dengue, went to a guitar. Kibandua mina bandika. Oh nana. Namando mos mos na maringo. Kaki smell kana dimples. Still in pattern girl a different. Nobody can test only bad man a bingo. They see my baby's a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Ah, bend over. They see my baby's a fashionista. fashionista. Nikiwa na game over, ah, game over. Oh, I love the way you break it, break it and pose. Oh, baby, break it, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. Ah, my baby, you fine. I love the way you break it, break it and pose. Oh, baby, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. Ah, my baby, you fine. Oh, I love the way you break it.
You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. I'm not sure you understand the effect you got. I'm not sure you understand. I wanna be a man. You got me feeling the pressure. Oh, not to feel my taste. Let me now into my kesha. Wanna keep you close like treasure. You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. You make me wanna go loco, loco. Napenda vile unakata. You rise my tempo na data. Your waist on rotation got me on temptation. I'm thinking nataka. Ay, ay, ay. You got me seeing fire. Ay, ay, ay. Pretty mama say you a murder. Yeah. Make me wanna go loco, loco, loco. Eh, loco, loco. You make me wanna go loco, loco, loco. Eh, loco, loco. You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. You make me wanna go loco, 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 eh, loco, loco. You got me.
Oh, the Emmanuel I, King Selassie I, Joe, Rastafari, we the
police are tell we fi put up the ganja, but we are tell them
man must smoke.
Police are tell we fi put up the ganja, but we are tell them
man must smoke.
We ever high, we never sober. Yes, we ever high, we never sober. Yes, we ever high, we never sober. Yes, we ever high. Only ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Only ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa. Me and me own pedi, me not. No man, me black, me own sense. Me got a big fam down a Western province. None of them can tell me so if it's tough the thing. Jam! Say me love the thing. We ever high, no, we never sober. Yes, we ever high. We never sober. Yes, we ever high. No, we never sober. Yes, we ever high. Only ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Only ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Can't live a day without me weed. Can't spend a night without me weed. Never do no work without me weed. Yes, me love me weed.
Love me weed. Some call it ganja, some marijuana, cannabis, sativa, sensimilia. Smell so familiar. In my sense, they think on the media. I when me feel so low, are you me neither? No, you never let me down. You are me healer. And anytime the pain I come, you are the killer. Make me tougher like the general bounty killer. People there.
We never. We never sober, yes we ever high. We never sober, yes we ever high. We never sober, yes we ever high. Only ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Only ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Ganja make the thing go skrrr. And the world place fi shot like pa 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 pa. Police a tell we fi put up the ganja, but me a tell them. Police a tell we fi put up the ganja, but we a tell them man a smoke. Police a tell we fi put up the ganja, but we a tell them. Police a tell we fi put up the ganja, but we a tell them man must smoke. Only ganja make the thing say man must smoke. And the workplace fi shot like pa 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 pa.
ganja make the thing go skrrr. And the workplace fi shot like pop 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 pop. Only ganja make the thing go skrrr. And the workplace fi shot like pop 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 pop. Ganja make the thing go skrrr. And the workplace fi shot like.
Move, we prove you the best. To keep in the just groove, do your beat to invest. Imekua approved in a logo ya caps. Va dancing shoes, wachana na pati pati. Kawe ni hardcore, unaeza vambati. Wenye madredi of course, wa shake manati. Nati matini ma shows 20s to those 30 up. Na ma odi joes, lete ngori jo. Dance, ukiche kitenje tuni ngori go. Usilete your clan day kwenye flow, you know. Anaeza pendo ya bestie, awe flow da go. Firirinda, tunabanju, tukijipinda. Tukiringa, hakuna kuvimba. Uwezi pinga, buda firirinda. Ebu jirushe juu ya beat firirinda. Fanya na style, ukismile firirinda. Ukitaka go wild firirinda. Firirinda, buda firirinda. Ebu jirushe juu ya beat firirinda. Fanya na style, ukismile firirinda. Ukitaka go wild firirinda. Buda firirinda.
Na ini classic tabidi umeka repeat. You gotta see us, we taking over the streets. Bas niko nazi libidi ametuma beat. Na so mina weka mkazi kutaja ni iko lit. Ni firirinda, na tunapinda. Pas nimetoka ni godia na menilinda. I'm not a singer, deli na winda. Na sun kolabo kitaka leta mamita. Weja chili yo sogope we feel fitty. Cause I came from the bottom, my humble I'm still litty. In the sky ni kizozo the eagle my deal nitty. So you wanna see my span when it's over again. Misty hini mchezo suna juo uneza toka ukilim. You can step up on my level cause I know you wanna see. So this is the fact that is moving, jump on the ride and we cruising. That is the style that we choosing, we feel it in da.
Tunabanju, tukijipinda. Tukiringa, hakuna kuvimba. Uwezi pinga, buda firirinda. Ebu jirushe juu ya beat firirinda. Fanya na style, ukismile firirinda. Ukitaka go wild firirinda. Firirinda, buda firirinda. Ebu jirushe juu ya beat firirinda. Fanya na style, ukismile firirinda. Ukitaka go wild firirinda. Buda firirinda. Ni swag, sito kibile na touch. Kila kabila si relax, mi beat. Kilo can ask if I'm real, I'm obsessed. Inani affect, tumili mzima, I'm possessed. Unaiza detect, siku kupima sezi rest. So I suggest, ni ite jina, I'm the best. Rhymes ni tamkara ibina. They can't see me, ki John Cena. Na ata ndo msina, na leta form clean. Hard kako njestina but Amina MVI ndiyo jina superior kabima. Niko fit kapancha Bruce Lee. The punches can never bruise me. Tunabanju, tukijipinda. Tukiringa, hakuna kuvimba. Uwezi pinga, buda firirinda. Ebu jirushe juu ya beat firirinda. Fanya na style, ukismile firirinda. Ukitaka go wild firirinda. Firirinda, buda firirinda. Ebu jirushe juu ya beat firirinda. Fanya na style, ukismile firirinda. Ukitaka go what firirinda, buda firirinda.
Firirinda. And there you have it.
Firirinda.
It's a boy Slim Chain.
Firirinda.
And I'm VI.
Firirinda, buda firirinda.
So slay.